nje mimi. Sika kai mapenzi matamu, unavyonipa mwenzako tunatabasamu. Basi nipe mashamsham, wendo wangu sweet my girl.
Nachotaka tuwe wote.